and eclectic. Unique music. Bobby to peace. Si unajua niko real Buddha, siko fake mimi. Si unajua hawa fake ninjas wana hate nini. Si unajua sima legend Buddha wecheza chini. Si unajua zikishika niko space mimi. Si unajua
utajuju.
Si unajua
utajuju.
Si unajua
utajuju.
Kama ujui
basi jiwe.
Si unajua
utajuju.
Kama ujui
utajiwa.
Utajua
si ujiwe.
Si unajua
utajuju.
Si unajua
utajiwa.
Wanajua sijai kata tamaa miu kata waba.
Waba.
Of course miu kwa chini ya maji miu kwa nimezama.
Nimezama.
Uingizie kejani ukutabashi udhani ni chama.
Chama.
Ati hawa wana ethics but ukicheza lolo utalamba.
Buda.
Surazi utisha especially zikiwa jichonyanya.
Nyanya.
Ingia stage wa HMCs wamejamka zesta.
Zesta.
All that glitters in gold hata kama ina meta meta. Ni mtani ukiwa danda itabidi uhame ama umehema.
Umehema.
Ati aliuliza kuhusu sex huku dhani anaongelea gender. Kwa klabu mnalewa unateka maze kumbe ananyesha. Unaweza flow design hata ukispit of course uwezi tema. One love bana si wote wa Kenya but fake friends lose ends lazima kuwatenga. Kuwalenga wera ni kusaka hela. Akili ni za kiuhenga. Mistari ni sick kambali unaweza genya. Mini mil na sidani dawa zitawenga. Niko real Buddha siko fake mimi. Si unajua hawa fake ninjas wana hate nini. Si unajua sima legend Buddha wecheza chini. Si unajua zikishika niko space mimi. Si unajua
utajuju.
Si unajua
utajuju.
Si unajua
utajuju.
Kama ujui
basi jiwe.
Si unajua
utajuju.
Kama ujui
utajiwa.
Utajua
si ujiwe.
Si unajua
utajuju.
Si unajua
utajiwa.
Mother the big man and put it in a hustle. Speed without limit, man, I got guts.
Yeah.
Feeling like Chris Tucker, got a rush. Feel so sick, man, I headed at a nuts. I got balls, I can barely even walk well.
Walk
nigga,
well.
Why you high, homie, I fly styles. I stone cold with the buzz, get the beat, no remorse. Mother life's a bitch, so we headed in the car. Feed your wife, cause I'm cold, no pause. You don't wanna fuck with these jaws. If you got teeth, you can get the menopause. Get it, nigga,
menopause.
What's the price of fame, I don't know, nigga.
Nigga.
I'm just trying to get like 5-6 figures.
Nigga.
Man, ain't nobody real, I'm a rap Godzilla. I know killers and drug dealers with no fake niggas on. Life is a one-way street. Yeah, you don't wanna step on my lane.
No.
Niggas wanna walk in my shoes. But ain't no game without pain.
Niko real Buddha, siko fake mimi. Si unajua hawa fake ninjas wanna hate nini. Si unajua sima legend Buddha wecheza chini. Si unajua zikishika niko space mimi. Si unajua
utajuju.
Si unajua
utajuju.
Si unajua
utajuju.
Kama ujui
basi jiwe.
Si unajua
utajuju.
Kama ujui
utajiwa.
Utajua
si ujiwe.
Si unajua
utajuju.
Si unajua
utajiwa.